kito pedeleza wasopano
na mmanu
okwiriza na nditaka ya kwanu
muwafuse alangizi
alangizi yanu
muone kusimika.
Ripoti linalokhudza za kusintha kwa nyengo kuno ku Malawi linayika kuguga kwa nthaka ngati vuto lalikulu kwambiri lomwe dziko lino likukumana nalo. Izi zikutsimikizika pamene alimi ambiri akumapitirirabe kukolola mochepa pa malo akulu omwe akulimapo. Mzaka zapitazi, chimanga chomwe munthu umangolima osathira fetereza, munthu umatha kukolola 1700 kg pa 1 hectare, amene alimatumba 34 a 50 kgs. Koma pakali pano, munthu ukumakulula chimanga chosaposa 500 kg, amene alimatumba 10 pa 1 hectare a 50 kgs. Ndipo mdziko lonse lino zikuonetsa kuti chimanga sichikuchita bwino kwenikweni, ngakhale kuti alimi akumagwiritsa ntchito fetereza.
Tikulandireni ku programu yoyambirira yenieni ya mlimo wozitsata mchakachi pano pa YLS. Programu ya mlimo wozitsata amakonza nda story workshop ku Blantyre ndi thandizo lochokera ku Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA. Programu imeneyi cholinga chake ndi kulimbikitsa kupanga komanso kugwiritsa ntchito fetereza amene ndikoyanja zosowa za nthaka yakudera kwanu, amene pachingerezi tikumati area specific fertilizer. Nkhani itu ndiyo kuti dera lililonse likhala ndi fetereza wake wake, amene akuyankha zosowa za nthaka kuderalo. Ine ndi Jacqueline Zulu, anazulu. Fetereza oyanja zosowa za nthaka yakudera kwanuyi amene tikukamba panoyi sanayambe kupezeka. Komabe akadaulo ali pakalikiliki kuyeza nthaka za madera osiyanasiyana, ndi cholinga chokuti akamadzapezeka pansika adzathe kumupindulira mulimi kuti adzakolole zochuluka. Chifukwa padakali pano ku Malawi kwathu kuno zokolola zathu sizifikira pa mulingo wa 100%. Eya, mene zimayenera kukhalira. Malo mwake tumati tikakolola zokolola zonse zija zimabwerera mmapando okwanira 40 pa 100 ali onse. Malomoti tikwanilitse ndithu kuthekera kwathu. Izi zili chonchi chifukwa nkhani yayikulu ndiyo kuti nthaka idaguga, chonde mulibemo mu nthaka yathu. Mkona boma lili pakalikiliko opanga fetereza amene adziyankha zosowa za mu nthaka yakudera lililonse. Komabe ngakhale fetereza amene itanena kuti sakupezeka padakali pano, boma likulimbikitsa fetereza wa NPK wa 2310 5 plus 6S plus 1 zinc. Fetereza ameneyo ngwachitowe kapena tinene kuti wanthaka eti. Ndiye pachifukwa cha ichi mu programu yathu ya lero tikufuna titakambirana za kufunikira kwa alimi kuchirimika ndi kutengapo udindo wawo pa ntchito yobwezeretsa nthaka mchimake. Zimenezo zimene tikufuna tikambirane mu programu yathu ya lero ya mlimo wozitsata. Ndiye mukhale pompo.
Fetereza ofomerezeka fetereza
kule kwa kulodila okala ndijipaso tikolole mojuluka
Shokumo akale pamalo ouma
Uza kipatuya
Sepa sikelo akwane mulingo
Ule mbega katuya
Nisiti, nisiti, akupate
Nisai wale
Tirani fetereza wakwa aglodira
Ofo merezeka wakala ntifaso
Alimi, meundisi pangiso
Kula nifongo
Ulangeze waboma muende nao
Mugadero mugolola zojuluka
Utengao akukupatsirani ndi Fertilizer Association of Malawi FAM, mgwirizano wa kampani zokonza komanso kugulitsa fetereza mmalawi muno ndi thandizo lochokera ku Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA, kudzera ku African Fertilizers and Agribusiness Partnerships, AFAP. Kuti mudziwe zambiri tipezeni pa 0881 021 632. Fertilizer Association of Malawi. Kujetsa nthaka, kujetsa dziko.
Tikudziwa tipadakali pano alimi alipakalikiriki chifukwa chonena kuti tangokolola ndithu chakumene ti miyezi ingapo yapitayi. Ndiye tikudziwa ti nyengo yokolola yango thai alimi ena ndithu akolola mwapwamwamwa zochuluka. Komanso pala alimi ena amene sadakolole tu mochuluka zinavuta ndithu. Ndiye tisanamve kuchokera kwa alimi amene akolola mochulukawa ngakhale tikuti nthaka idaguga, amene zidavutawo, amene akolola mochepekerawo zili chonchi chifukwa chani vuto lagona pati pamenepa. Ndiye apatili mboma ladedza pamene ine ndino sendika tsache tikucheza nda alimi.
Ndiye ndili mkatikati mwa Lintipe EPA chifungo section mudzi mwa Kasatsi, ndafika pa khomo la mulimi atsogoleni. pano ndipo kumapandani.
Pano ndipo kumapanga.
Inu dzina nanu ndi ndani?
Ine dzina langa ndine Mariko Jason.
Abwana, munda wanu ndi waukulu bwanji kuti mpaka ndikutse zokola zose ndikuzona pano kumapana?
Munda wanga ndi waukulu okwana 1 acre.
1 acre. Atsogole. Mungu yeregeze tufuna tomvera wakhale ndi chithu zithu zimwina chimanga chimene monjika pachi. Chizakwana marumba ngati.
Chizakwana marumba 20.
20? Bas.
Ah bas. 20. Nchambili chimene chibwana.
Matumba 20 ndi chambili poaneka.
Eh. Nchambili bwana marumba 20.
Sopano niyo muona ngati kuti zanu zizafika pa 20.
Eh.
Mungu peneke, right?
Eh. Mosa penekela ai marumba 20.
Muzatuluza.
Eh.
Koma inu zvona kuti nthaka idaguga nkhani mene mudai.
Eh, tidava.
Ndiye ndofuna kuti mufotokozere kuti season yapitai. Munachitapo chani kuonetsa kuti nthaka yanu mwaijetsera bwino kuti zokola zanu zikhale zochulukirapo kusiyana ndi matomba 20 amene muchula.
Apo sindapangeso chilichonse ngati mbewu iyi kumera bwino munda. Palibeso vuro lililonse loti ndingapangileso kuti chonde chibwereleso munda mwa.
Inyo mangolima amene mmalimira mbuyo mosemu.
Eh, adatiphuzitsa kale ulimi umene umakolo. Kukozekela ulimi umenewu timayamba August. Timagula mbewu komaso kusosa munda imazafika nyengo ya November timagalauza. Ndiye kuti November momwe vule ikagwa timathakupzala mbewu zathu.
Kutira fertilizer materiality.
Kutira fertilizer timatira December.
December.
Eh,
chikulekai,
chikulekai.
Aha.
Ndithu bwana.
Mapesi mmachita nawo zotani?
Mapesi timangukokosa kutentha.
Chifukwa chani?
Mina adatiphuzitsira makolo.
Nenu simfusa iza makolo zo. Inyo basunguti nga kuti ndaphuzira izi basi zizinchita zomwezi.
Eh,
titsi. Wopanda chifukwa chenye chenye chokwanira bwino kuti hayi timachite zifa cha chifukwa ichi.
Hayi, palibeso chifukwa china.
Mapesi mwatenda.
Eh, tatenda.
Mmakatenthera munda momwe kapena mmapitisa bwino kumakatenthera bwino.
Timatenthera munda momwemo komaso pamene mwatenthera mapesipo. Mbewu yake mamera so bwino zedi.
Nanga vale phelesa kwanje kuti tsamata ma 60 pamene mudatenthera mapesipo.
Hayi. Chikaruka marumba 20 timadzazo kuti mbembe nepondeta kolola kwambiri basi koma kukoloma marumba 60 eh ndiri amene adakozekela fetelezo mbili kupandapo mwina ali ndi mundo waukulu
alangizi kuno ku sada kufikirene kuzakuzani kuti malimidwa tisinthe nthaka idaguga tikuenda tizichita izi ndi izi kuti munati ipulumutse nthakayi sada kufikirana alangizi
ine ndimati akabwera alangizi wosindipitako chifukwa ulimi adandiphuzitsa kale makolo anga.
Muli nao zifukwa alangiziwo kapena muli nzeru zakuya kwambiri posera wina aliyese.
Ndilibe so zeru zakuya ndimene ndithu adandiphuzitsira makolo anga.
Chabwino atsogoleri mbanjezo zathu mwina athete pamene pane atathokoza kwambiri.
Zikoma kwambiri bwana.
Ndiye gunani kachigongono kamalingana ndi masiku ano corona virus.
Zikoma kwambiri bwana.
Gunani kachigongono kani.
Tikufunani kuenda kwabwino.
Zikoma kwabasi.
Zikoma
bwana. Inu pitizana kugira ntchito.
Zikoma.
Zikoma zikoma.
Innocent katsache pamenepo kucheza ndi mulimi. Komatu mukucheza mwaomo zikuonetsa kuti mulimi akukhutira ndi matumba 20 amene akukolola. Komatu alangizathu pa ulimi. Amanena ndithu kuti pa 1 acre mulimi akuyenera kuti akolole matumba okwanira 60 kapena 80. Pamenepo potongati zaenda bwino kuti watsata ulimi wa makono ndi ukadaulo wake. Ndi mulimi uyu akuti pa 1 acre pa malo omwewo amene akwenera kuti atulutse matumba 60 kapena 80 iye akukolola matumba 20 ndemutha kuona kuti pamene popoto ndiye kuti sizikuyenda ndemungana nena kale kuti timvaso chokera kwa alimi amene akolola mochuluka koma tisanatero tingokumbutsana kuti ndi program ya mlimozi tsata imene amakonza nda story workshop ku Blantyre ndi thandizo lochokera kwa Alliance for a Green Revolution in Africa AGRA nicholinga cholimbikitsa kupanga komanso kugwiritsa ntchito fetereza amene ndi woyanja zosowa za nthaka yakudera kwanuko amene pachingereza tikumati area specific fertilizer. Munchito imeneyi tikugwiranso ndi nthambi ya unduna ona za ulimi ya Department of Land Resources Conservation komanso bungwe la African Fertilizers and Agribusiness Partnerships imene mwachidule timangoti AFAP.
Gawile ni zeluzo ine zeluzanga alangizi opuzita no, 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 no,
Zantaka itukunena kuti likuli konse kuti chonde munthaka mulibe. Komano tacheza ndi mlimi amene zaonetsa kuti sizinayende bwino. Pano ticheze ndi alimi amene akolola mochuluka season yapitayi. Chinsisi chagona pati pamenepa. Sinangatuse tikulira kuti iye nthaka idaguga. Iye nthaka ilibile tuchonde. Iwowo akukwanitsa bwanji kukolola zochuluka.
Mwandipeza ro mudzi muno omwe akasatsi. Tiye akaphuka sekishoni chifungo ipiyeli nthipe kudedza kuno.
Kudedza.
Kuno kudedza mai.
Ndumene tafika pa.
Kuno komwe kupeza kudedza. Ndine pano pakhoma panga. Ndine mulimi wozitsara.
Ndemwe ambo zinenera sana fusi
makhusu. Ndimazitsara.
Muzidziwa noka?
Ndimazitsara.
Chabwino ndimulimi wozitsata umenewo. Nyengo yapita imene mwakololai. Zakuyenderani bwanji.
Poyambirira pakuti mkozi unena uwo mbuyo umu, ndidamba kujira mtaya kasu zaka 5. Munda mangu yala mapesi osayibiritsa kasu. Ndidadzasiya nkudzambo kulira mapesi zaka 6 chifani mazitsara.
Tafotokozani kuzitsata kwake zimaenda bwanji. Mutifotokozere kuti alimi amene akulira kuti ya nthaka ina guga basi tilibe chochita apeze no chochita.
Nkhani ndiyo kuti iwadzi kolola ngati mene makololera ine Jigison. Ndiye kuti nkufunika adziutsara ulimiwo makamaka. Kosa renta mapesi koma kugwirira ndipo uri magwetsere kama gwirira zidakalize dziwisi ndiye kuti miyezi yose dzimolerana ndiye kuti fereza uja amadzathandizira ndi manyo aja basi wacha china munda mwanga madzisaenda ngakhera bwera vula mtundu wanji
tafotokozani bwino pamene pa mukati madzisaenda mutanthauza chani titampasuleni mwati manga mmasambatu apa
pamene pa kuti kamati madzisaenda utanthauza kuti sa madzi aja Vuli kama kwele kumama mazaja makala wa yela. Kuma kama biru kwa makala kudu. Arenga nhaka. Nde ulu munda mwenye 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 manyowa. Mazi saenda, nhaka siruluga.
Ama ngo ima oka, kama na muma atsegela. Tafoto kuzani mwenye.
Amene waru maziwo, chifoja manyowa aja. Mazi waja ama, manyowa aja ama ama mazi waja. Nhaka yasu ima vuma. Ima vuma. Fuga, mizuso si vulika kukafuna jaguji. Chifua, ugarenda, nhaka jima limba. Nde muzo yimanga kamenombe kwine lyose umavurika kuti kwapeze chakunya. Koma pakakhala pori pole manyowa umango dutsa. China ndimagwisa ntchito kawiri kawiri kudzala chimanga chimodzi chimodzi. Nde ndimadzala kuchoka apa phando fika pa phando 25 cm
chimodzi. Mwaeza.
Ndimaeza. Phando phando. Nde kuti kurelingana kwa mizere. Nde kuti ndi 75 cm. Ose ndi 90. Fa 90 chikale chija. Unaona ngari umunda uja ngokulu koma zokolola pang'ono. Koma 75 ndi kuti zokolola zambiri malochepa ineyo Jigison mene mapangira.
Muli mozitsara.
Ozitsara ndipo ndimozitsara.
Ndikucheza ndali mosiyana siyana amene akutiuza kuti kodi iwowo season yapita yolimayi zawayendera bwanji ndi njira ziti za makono za ulimi zimene atsata pofuna kubwezeretsa chonde nthaka akutsatira njira zanji.
Ine ndine Shaibu Agibu. Ndimakhala mudzi mwanyangu mboma la Dedza tiye kaphuka lindipe EPA chifungo section.
Nkhani yoti nthaka inaguga maidziwa ndithu.
Nthaka kuti maidziwa kuti idaguga ndipo tichidzivikire chifukwa nthaka imene tikulimayi ndimene agogo athu adasira makolo athu ndipo makolo athu ndamene atisira so ife.
Inu mumpanga zotani polimbana ndi vuto limene.
Panopa zimene ndikupanga ndizoti ndimachita ulimi wakasinthasintha. Pamene ndinalima chimanga ndimalimapo soya. Pamene ndinalima soya ndimalimapo chimanga. Ndiye ndimaona kuti zimandiyendera.
Zimenezi munazidziwira kuti.
Zimenezi tu tidazidziwa chifukwa cha alangizi a boma. Ndamena anatithandiza kuti phuzitsa ulimi wotere. Ndithudi.
Ndemumasintha-sintha. Mukamasintha zimathandiza bwanji.
Kuthandiza kwake nkoti pamene tinalima chimangapo tikalimapo soya, soyazo zimakula bwino. Ndipo pamene tinalima soya tikalimapo chimanga, chimanga chimakula bwino.
Chinsisi chimagona pati pamene.
Pamene pachisisi chimagona ponena kuti soya ili imakhandi nitrogen imene imakhalira munthaka. Komaso masamba soya akagwa pasi amapanga manyowa. Pamene chimanga tikadzadzala pamene pacha ndi pamene chimachita bwino. Chifukwa choti chapezako chonde chimene chachokera ku soya kucha. Komaso za soya zicha tikakaomba ku nyumba timabweraso kudzatsirapo ku munda kucha kuti zikhale manyowa.
Ndemu matsira bwanji tafotokozani bwino pamene.
Pamene potu timayalaso mmakwa wamucha. Pogalauza timadzikwirira ndiyo linga joti zibange manyowa pasi.
Nde mumazika mwina nthawi yanji mundamo. Mukakhala kuti mwina sabatala mama ndikufuna ndidzale munda ndizike pano mwina zimatenga nthawi yatali bwanji.
Ai. Tikangomaliza kuomba soya timatenga zo masango yakaja timakaponya so kumunda kuja kuti tikasakanize pamodzi ndi masamba amene adayo yokavacha pogalauza timagalauza izo zonkuzika pasi ngati mene tingachitire chimanga.
Pano pamodi mwapanga kale sipano munakolola soya mwaomba
pano patidaomba koma kuti kukapereka kumunda dakapereka koma tuyembekeza kuti tiyambe kugalauza tsopano kuti tidzikwirira. Ndiyo linga choti zipange manyowa. Pomadza fika December, zidzakhala zidajawa jewako. Kuti chiyo ndi chibwelere munthaka. Kuti nthaka ikhale ya mphamvu. Kuti ana athu tidzasire chile ili yabwino.
Ndikudziweni dzina ndani?
Ndina Labison Kazembe, kuno kuchimbiya. Ulimi wanga, ndimayesetsabe kusamalira katundu wanga ndikadzala, ndimatsira fitezo woyamba mofulumira. Ndipo ndikuchipalira. Ndikachipalira. Ndima jembekeza kaya pangono, kenaka ndi kujipandila. Ndika jipandila, ndima tatisha filezo omalisa. Ndipa jifuwa jija, ama kari ntaka ija, indakali ya mpamu, ndi filezo jama kukizana kumbiri, jifuwa nangasina jibwete ya.
Antutu akudanda ula, kuti ya yuli misuku wenda, ntaka inaguga, mwina inuyo pamene pa mkupanga pozo utani?
Palikusiana, jifuwa wana kuti paliwena ulimi ama urengila masewela. Pamene ine maganizo wanga ndikamba kulima, ndima kama maganizo wanga wanga na kuti kumunda kuchi. Ndima funa tuni miwanga uyende mofulumira kujizana ndifereleza amene ndikutani ndikusira.
Chaka chata munapeza matumba ngati?
Chata inapeza matumba 400.
Malo akulu bwanja amene?
Malo amene wandi 2 hectares kumachifuwa ya mvula yata ina rifura kumbiri. Chaka jino malo mweo ndapeza matumba 724.
Izi zilicho nchifuwa jani? Chaka jino sena sama danda ula yuri ya mvula ya jita njomba madera ena. Chaka jino zilicho nchifuwa jani?
Ya, kuna ndeku nchinalibu ino kumbiri. Sina yeso njomba yae. Nazi sala ntu mwino mwino mwofulumila. Kuma amina uri ya jira njomba wa jifoye kujibwa kwao, jifoye wapangisa zone uri mwina njomba. Mwula kuzo nina uri ya jirani ya panga njomba.
Mwagamba kane za Fedeleza, mwina tarifu tukuzireni. Fedeleza amene muna tira jagaja taye, di jagaji ino. Di Fedeleza wake ndota na amene.
23 reni.
Mwukono usiana buwanje ndi Fedeleza amene mwakala mwugwitsa nchito mbuyo.
Pali kusiana. Kwa yamba asini matoku pindula nae. Kuma uya kwenye sotika, kwa watu unukudeza uno. Kwa kutitandiza kumbiri, kutitandiza kumbiri Fedeleza amene. Ndipo pano pati kusanga nae kumbiri. Kumutsara bwino bwino. Kuma kumuje bwetsa kukozo kalanga ali munthu wesu kudani suku pindula yayi. Chifukwa pali kulima kwina kwa masela kwa likulima kwa liwe uza pindule. Nde ulimanga ndikupange eneo kuti ndizitani ndizipindula.
Nde mwina tili pankhani ya Fedeleza ayi. Inu mumatsatira zimene alangiza manena.
Mumatsara ulangizi, mwina amandilangiza alangizi kunoko. Fedeleza limatsira modele, tipo likafika saizi limatsira so modele.
Tafoto kozani modele mo ndikutira kwanje kumene.
Tikazala chimanga chija. Tima katila Fedeleza, chima katila ruluge ya. Nde tikatelo paja, chikatija mela, tikajipalila. Kena agano, chikangusunta pongono, tima katila Fedeleza omaliza.
Pama dutza masiku angati po tila Fedeleza omaliza?
Pama vila Twigis, tila tila Fedeleza wa yamba.
Chabwino?
Ya, nde tima katila omaliza sobano.
Ndi klubi odi mwapunzila po ziwili zitatu pa menipa. Tonsi ndi tuntaka tikudziwa odi daguga. Komano tikuinina tichirimike ndi tuchita po kanthu kuti pamene nthaka ida guga ifeyo tidzibwezeretsa chonde munthakamo kuti tikalimapo tikolole mochuluka. Nkhani soyira yayikulu ndi kugwiritsa ntchito Fedeleza wa nthaka kapena kuti wa chitowe wa NPK wa 2310. Eya okhala ndi zinc amene uchanda amene padakali pano tikulimbikitsa kuti tidzigwiritsa ntchito pamene tikudikirira kubwera kwa Fedeleza oyanjana ndi mavuto amene ali munthaka kudera la thulo ndiye tidzigwiritsa ntchito amene 2310 kungopita kwa Glodile ovomelezeka mwampeza ndithu ameneyo. Ndiye apa ndili ndi Kelly Tashagwa amene ndi mlangizi wa zaulimi ku lobby EPM boma la Dedza amene ndithu ndikhale ndi kucheza naye pa nkhani yoti kodi mulimi apangepo zotani ngati akufuna akolole zochuluka. Tonse tikuti nthaka idaguga chonde nthaka mwathu chinatha ndetipange zotani monga ngati alimi kuti tipitirire kukolola mochuluka.
mulimi kuti akolole zochuluka ngakhale kuli mavuto siyana siyana monga ngati kufuta kwa mvula kaya kuguga kwa nthaka akuyeneka kuti atsate njira za makono za ulimi zimene timawapatsa ngati falangizi ndikati njira za makono za ulimi wani akuyeneka kuti adzale mbeu zimene zili zovomelezeka za makono zimene zikhoza kumupatsa zokolola zochuluka mwina tingoyerekeza mbeu ya chimanga kuli hybrid kuli mbeu jatimati ya OPV nde ambiri kumadera kwathu kuno akuthama kira kumali malokolo ndeno ngata kutenga mbeu zimene zili sizili za makono sangathe kupeza zokulula zochuluka ndeti kwa tikumali mbikitsa limiwa ngakhale nthaka ida guga akhoza kupeza mbeu yabwino imene yoti ndi ya makono kuti akulule zochuluka pakonjezera so apo akuyeneka kuti adzale ndi mvula yabwino yoyambidira osati anzako adzaladzala ndi mvula yoyambidira kumakadzala nthawi ina anzako atadzala kale zikatero zimachepetsa zokulula zoti munthu akhoze kupeza komanso akuyeneka atsate njira zonse zimene zikuyeneka kuti zichite kare mwa munda mwa maulimi wakeyo monga ngari kuthira manyowa komaso ngari munda ulipo tsetseleka adzilima mizere yake osatsara motsetseleka koma ipange bwino bwino kuti mizere ija idzita kugwira madzi akhoza panga mongonyeka amene muchizungu amatchekedwa ma box DJs kuti madzi adzita kugwidwa munda muja komaso akuyeneka kuti adzizilondola mbeu zake zija makamaka kuti zirombo komaso matendo osiyana siyana kuti akona china chake chodabwitsa chimene chikhoza monongera mbeu zake akhoza kupita kwa alangizi kuti akalandire uphungu wenerera kuti mbeu zozichite bwino ngakhale kuli mafuta siyana siyana.
Nanga kunkhani yokhudzana ndi fetelezayi.
Kunkhani yokhudzana ndi feteleza alimi panopati kwa alimbikitsa kuti adzigwiritsa ntchito feteleza wa 2310 amene ali ndi mphamvu uko kusiyana ndi amene timagwiritsa ntchito cha oyambira 2310 plus 4S. Ndeno alimi panopati kwa alimbikitsa kuti adzigwiritsa ntchito feteleza wa 2310. Amene ndi feteleza wabwino amene angathe kugwiritsa ntchito panopa pamene tikuyembekezera feteleza uja amene akubwera amene alogwiritsana malingana ndi dera lathu kapena ndi nthaka yathu.
Ndi alimi ena tinacheza nawo amene akuoneka kuti akutsata ndithu ulangiza kuenda nda alangizi popanga ulimi wawo wa makono anafota kuzaso zokhuzana ndi nkhani yoti azisinthasintha mbeu ngati mwina mwachitsanzo chaka chinochi pa munda umene akulola soya adzale chimanga pamene akulola chimanga adzalepo soya zimene zindi zothandizaso
ndi zothandiza kwambiri pali mbeu zina zoti zikadzalidwa zimangodyamo zofunikira za munthu akazija monga ngati chimanga sichionjezera chonde china chitiyose munthu akamuja ndiye pamalo pamene panadzalidwa chimanga sitikuyena so kubwereza so chimanga ikoma mulimi chatima mulimbikitsa kuti akadzalepo mbeu zimene zili gula nyemba monga ngati nyemba zimene kaya nandolo kaya ntedza kaya soya chifukwa chochoonena kuti mbeu zimene izi zili ndi kuthekera kuonjezera chonde munthaka ndiye ndizothandiza kwambiri kuti mulimi adzisinthasintha mbeu osamanga kuti pomwe adayambira uyimapo chimanga chimanga ayi sizikhala bwino koma akalime ntedza akalime chimanga choncho kuti chonde chija zikhanga chikubwererako munthaka muja mongonjezera pa zija ndinafotokoza zija mulimo zitsara masiku ano akumachita ulimi wa ntaya khasu kapena kuti wamulira nthaka ulimi wa ntaya khasu ndi ulimi umene munthu amatha kulima munda mwake mosapititsa mokhasu lina lililonse cholinga timafuna kuti titeteze nthaka munthu umakhoza kungotenga mapesi timalangiza alimiaja kuti atenge mapesi ayale munda mwawo muja ndipo pamene mvula yagwa timangoalangiza alimi kuti akango yesa mapando mundamo koma mosalimidwa musadutse mokhasu lina lililonse cholinga kuti nthaka yathu ikhale yogwira nabwino nthaka yathu isa kukuloke ndithu ndi njira imene iso ndi njira imodzi imene alimi akutsara kwathu kuno imene timanena kuti zero tileji muchizungu sitikuyenera kuti tengemo khaso titipulepo munda mujayi koma mulimi angolimapo opanda khaso lina lililonse mapando akangoyesa molingana ndi chingwe koma osati kuti akakumbemo munda amoyo
ndena ngangati pali ena kuti ulimi wa thau anakumba ndithu kuika mizere bwino bwino ndepano afuna apange ulimi wa makono umene mukufotokozawo apange bwanji
amenewo tingwalangiza kunena kuti angotenga mapesi awo ayalemo akayalamo mapesi awo nthawi ija ya mvula mapando timawayika munkhwawa muja osati panzere paja panzere fayonene ndipanali mbeu zina ndesilingaiposo mbeu ina koma tilowe munkhwawa mwake ne mapando amene timapanga timapanga munkhwawa muja mvula itagwa yokwanira bwino timangokala sapo pang'ono ndikuika mbeu yathu ija koma mosagwiritsa ntchito khasu
fetereza amadzalowa pati
pano fetereza timayika pakati pachimanga ndi pakati kuti chimanga cha mbali iyi ndi mbali iyi chizidyira limodzi phando limodzi pamene tatrafetereza paja
paja phando pa phando ndi bwanji
25 cm ndi 2 ditu
nanga jamati 75 imeja imakhala
ni meja ndi kutalikirana kwa mizere kuchoka panzere kufika panzere unzake ndi timayika 75 cm ndi 2 ditu zikoma kwambiri
alimi akuenena ndithu kumapanga kuti ma box ledges yeti sitimangolima chilimelime kukubwera kuti dzakhala tokambirana bwino bwino za nkhani imeneyi yokhuzana ndithu kuti kodi malimidwe athu azenda bwanji munamvako za water harvesting Eye tu kululimi ndithu wa madzi. Ulimi osunga madzi minda ulipo ndithu. Njira imodzi ya ulimi omakono imene yoyo. Madzi asamathawe munda mwathu. Mudzitsara program imene ifa kubwera kuti dzakambira na zimenezi. Ulimi wa madzi water harvest. Zikuenda bwanji ya komaso za mabox lijezizi ndi zinazotero. Program yake ya mulimisi odzitsara. Ndiye pamene tupita umalecheleche kwa program yathu. Tingolimbikitsana pano alimi kuti ndiudindo wathu kuonetsetsa kuti titsate njira za malimidwe za makono ncholinga choti tidzakolole mochuluka. Chonde tigwiritse ntchito manyowa komanso fetereza wa nthaka wa 2310 amene ali ndi zinki. Yemwe boma likulimbikitsa kuti tidzigwiritsa ntchito padakali pano pamene tikudikilira kubwera kwa fetereza oyanjana ndi zosowa za munthaka kudera kwathuko kuti tipeze chakudya chokwanira komanso ndalama. Eti, eya china kugulitsa. China kusunga kuti tidzidya pakhomo pathu ndi ana. Chachikulu ndikuyendera limodzi ndi ulangizi wa makono wa ulimi. Mulimi kuti zimuyendere, mulimi kuti akhale ozitsata, akuyenera kuyendera limodzi ndi ulangizi wa za ulimi. Ndiye tine ndalangizi tu mmadera mwathumo. Fufuzani ndipo mwapeza. Sasowayi aliyense amadziwa. Ndiye ndikudziwa pamene takamba nkhani ya manyowa, ena nkumati ya ife yotu manyowa osidzidziwa panga kwake. Ndipo manyowa ndiye alipo mitundu mitundu. Koma niwe musadandaule. Sabata la mawa tipunzitsana kupanga manyowa pano. Mprogramu yake mwei ya mlimozi tsata. Monga nanena kale kumayambira wa programu imene ikuti ndino sendika tsache. Ine mpumulire kai abwere ndi chigawo chofusa funso.
Zikoma kwambiri Jacqueline. Tsopano omvera ineyo ndikabwera pano. Chito yangezi kalona kuti kukufusa nifuso. Kenako, ndidzidza gawa ma t-shirt. Mukachita mphumi mukayankha buno buno ndikuchita mphumi basi ndineza kugayana ma t-shirt. Buno buno pompano, mutsogolo muno ndithu tidzalengeza maina a anthu amene awina ma t-shirt okongola amulimi ozitsata. Ndiye funso lalo likuti kuchokera pa zomwe mwamva mprogramu yathu yoyamba ya mulimi ozitsata muchaka chino cha 2020. Mupanga zotani kuti mukulole zochuluka mu season imene kubwerayo. Tidziwitseni potumiza SMS ku 0884 857 0 01 0884 857 0 01. Pamene popo muponye pasala ndeti mutilembera message muti dziwitse kuti kodi inyo ndinu munthu amuna kapena wankazi nanga mukuchokera kuti kapena mmakhala kuti komanso kodi munamvera pa wireless yake iti. Nambala iyi inatchulayi iliso pa WhatsApp. Ya, mkarele ina ngaife ife zimene za kale kale za msmss. Ya, pa WhatsApp usonzi kuchitika tilipo. Tumizani ndi tuwasalani pa WhatsApp. Iti pesa buno bwino.
Tikatele tamalizanso program yatu ya lira ya mlimozi tata. Yomu ama konza nda story workshop kublanta ya. Ndita ndi zolojo kwa Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA. Munchito yolimbikitsa kupanga kumanso grisa nchito ferezo watsopano amene akuyankha zosowa za nthaka yakudera kwanu. Mu project imene itu ugwiraso nchito ndi AFAP kumanso Department ya kunduna wa zaulimi ya Land Resources Conservation. Munali ndine Jacqueline Zulu, Ana Zulu, mwako manonse.